Serigne Touba khadalahu law maxtalo masna genn bis Serigne Abdourahmane Cissé radhiyallahu ta'ala anhu daw ba aksi Serigne bi niko Abdou yaw ana loy waxu muniko damay diglu ci waxtan wi Serigne bi niko tup ko man duma waxtan damay jangale muniko kon damay diglu ci njangami werna lol man khadimul khadim mangi tup lima massa wax lepp waxtani Serigne bi te koy tubal muridi wallahu a'lam.